I'm Jay-Z the bad man.
But that's it, this dope ass rapper is in the building. Ay, one, two, Banks 546. Ay, one, two, what else?
Sinze kupweza paku kwenda po mtu ina. Ndawa mtu simu za kwa wawe.
Zinangena pansi eve alibize asponsa vena kansi ay, ine kutulukusha swagi avale. Kansi alibize kumutima avale. Vama lavu vama tingena muhambo. Batipa kuchoka vama yuza ni Rambo. What else?
Sinze kupweza paku kwenda po mtu ina. Ndawa mtu simu za kwa wawe. Inaesa paku kwenda po mtu ina.
Lana afuno kuchosa moyo. Tumisango tuone kachesemu. Ngati ndiwe mpawi bebe wakonda wafemu. Unalava azipeza paliponse. Uyesa kumusoka azipeza naliense. West na manzako vamuzi vabode yonse. Ana pride senzo funa kumvela. Ati ali cute market ni yokwela. Enzo funo chita vintu virivonse. Nikafusapo ati enda kulikonse. No wonder apa manta ya nasula. Vache kondi sini yesa ninasula. Bote ili free ali yese amasula.
Sinze kupweza paku kwenda po mtu ina. Ndawa mtu simu za kwa wawe. Inaesa paku kwenda po mtu ina. Koma vea nani chita ina.
Ladies and gentlemen, Banks 546, the case. Re, a chanya.
Download music at zenhouselavia.com.